Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wataratu ɓoggi jonde fandu haala Mamadou Samassi ko jam ñalli sakraɓe heeɗiɓe. Ɗum tawa wiide ley hitande 2024 programme alimentaire mondial ŋutti darnaji amsaɗaji kantinŋaji 104 ley sahal e wuddu leydi ndi hunde nde yata fe caggal kutteji dow jangoɓe ɓe. Yama ñandinoga e mars warudu ndu mbiyana nawtorgol amu darne tafun alkamsare hande ɗum ɗo humpita wonande syndicat men joint information ŋaji leydi ndi. Dabare ɓenne dabareji kesi ɗi laamu o ɓamanni joggolla nokkuji damaji mbiyana welli sanne jamara nde ka noon eɓe nder lamkoɓeɓe wattande hakkilloɓe keɓe torraji ɓe. Ɗingol seme ko warjo men hande kiguiɗe alkamsare 6 mars 2025. Bisimilla sakiraɓe. Ley hitande 2024 programme alimentaire mondial darni darmben imadraji muɗumde ley ko ɓadi 104 jangnirɗe ley sahal e wuddu leydi ndi saabi rafi kalisi e on wattu goto o pam darna mbe fabrique dunno gollirɗe humninde kantine ngaji mbiyanna daranade ñamduji 100,000 mbiyanna sukaɓe lekkoy. Ɗiɗo jateji tottama e ley kawrital ñalawma runde afrique humanigo ñamduji e ley jangnirɗe ɗe ardiɓe ɓe holti wiide mbiyan kabaru ñamdu jiɗɗi naf walla sani sukaɓe mbiyan hinade jandeji mabɓe. Lalla Diara Touré wonko heɓene kedo fasago alsisi e sita siɓe.
Eɓe dokka min komin ñaama e koltu, miɗen jiɗi ɗum saabi iɗum haɗa men yaada cuuɗi miɗi so min garta kasen kikiɗe faa min janga. Ñandu ndu ana moƴƴi sanne.
Sukaɓe hewɓe hono o sukaɓe wonɗone classe joyyi ɓo le suuɗ lekkol noddata komokel deli genni motti ɗo holliti ñamdi ko hokketele cuuɗi lekkolle nokkoti lafi deƴƴere woni ana jogui nafa sanne le ñola man. Ɗum natto saabe jaate sukaɓe lekkol hewɓe heddo cuuɗi lekkolɗe jangga. Ɗiwo kabarji hollitato kanko Youssouf Tapo point focal cantine scolaire le académie d'enseignement motti ɗo.
Hitaane kantine o ɗom to sukaɓe ñamata to darde muɗum ana mawni san eɗo jande mabɓe. Eɗum waɗa ɗu so suka sagga nokku goto.
Lewi hooreɓe bureau PAM leydi Mallo ɓe holliti caggan ɓe maati tiɗalaji le golleji maɓɓe ɗin nde 106 cuuɗi lekkole ɗiɓe hokkatan ñamdiji wolli tiɗala hannen ɗi wala balleku fou. Ɗum ko holliti kanko Nadege Wattu kan chargé de programme cantine scolaire le bureau PAM leydi Mallo.
Ko ɓuuri 55 e le 100 cuuɗi lekkoleji ɗi ka fou heɓa e faaba muya ila hitande fuɗɗi. Hunde ko wembini sanne. Wayde tawrede amen bawɗe waɗi somin keɓayi faabade nde ñalawma hande o cuuɗi lekkoleji ko yettoto 104.
Caggan hinnade jamaren cantine scolaire an jogui nafa sanne le yirumde keɓe yimɓeji kewɗi ne laamorɗo ɗon.
Sakiral tout hakkillaji maɗu karon mbaga mbiyam amen Facebook andun X. Le mali ɗo mbiyan hakkeji worɓe e rewɓe banggal jogol mbiyan heɓgol nokkuji demal taweɗo fof mbiyan himtumtagol hoore muɗum mbiyan laatiki tiɗal e wi fedde woninde rewɓe ganduɓe le kirduji ndenno kafu mbiyan gonɗini kaɗo tiɗal holti wiide yo imadaraji famingol waɗa yo Allah jawuji kantiɗi na heɓe. Alisisi wonko heɓene kede fastango kanko sita siɗiɓe.
Madame Nyakate Gundo Kamisuko kañum woni laamiɗo dental rewɓel gomɓe le kiriduji le ñalawma hande o le leydi amendi. O holliti wiide sariyawol kolciɗo wiide temdere e leydi mu'intinan to demal hani waɗede fuu 15 hokke rewɓel ɓe ka wana ko teddina. O jokkine haala du wiide ɓeɗo rewɓel ko heewi mu'em le ñalawma hande o fuu leydi remata e hoore ana teete.
Sariya on ɓamama jaati giddi ko ɓooyi gafa hande on lonki batteede. Minen rewɓe remoɓe min tampi sanne ɓe hokkan amen nokkuji remeteɗe moƴƴinde fa wooɗi faame titre nafa majje jomiraɓe nokkuɗin waran teta amen. Ɗum naati amen tiɗala mawɗo hannen ɓena han tinnade ɓe ƴewta ɗum.
Madame Sanogo Fatoumata Diamouteni yo debbo ndemowo le région Sikasso to o wi kanko ɗo leydi ndi o hokkani o mu'intini o tetama ɗum.
Miirama koko heewi le genneni ñiñimo hen sanne caggan ko waɗe ɗum ɓe lonki pamorra hen ɓe waɗi batu goto le bolonga meɓɓe holutinde wiɓe hanankude kan o nokku remeteɗo.
Ɗiɗo tiɗalaji ɗi ɓeɗo rewɓel gomɓe le kiriduji le ñalawma hande o le leydi amendi wondi fewde muɗum ɗi ka fedde ne ɓe noddirta kafu le leydi amendi wona ko dulli ɗum fewi. Secrétaire général ndeɗo fedde ɗum madame Kouyaté Gundo Sissoko wi wajuji hani waɗede fewde yimɓe yella eɗum heeɓa waytade.
Caggan ɗi an ñaji ɓamaɗe fou fa hannen seeɗa ko naari bangal hokkude rewɓe nokkuji remeteɗe donki baddede no wodiri. Jamare ko heewuɗan han famitinoɗum haƴƴe rewɓe ko naari bangal hewde reydi lemeteni yalla kulleji kewɗi ana welte hen.
Emi kaltidi ɓe ka fu holliti wiide teddingol ngol ɗo sariyawol tam watta so rewɓel ɓe kañum en heeɓa wawde daranade hoore mumen banggal keɓel.
holtan wiide amben nawtorgol amu dannete tafon fuɗɗude 9 mars 2025 kaɗo anya mbitama ñan kamsare hande wonande syndicat ben dental syndicat ji golloɓe pharmacie ndenno ɓeɗo holti wiide lewlubi kewɗi ben ñamande mum woodi ben tondo ndeɗo wi secrétaire général sina farm ndenno ko ben ko ɗiɗo jawdi yoɓa ko nawara jawdi ko yoɓa ko ne milliardaji kewɗi sifa ɗum latke hello e le madraji mabɓe ɗi fandeli kabaruji mbiyatna jamaro ene yetti sanne gen anniyaji ɗi gonmoɓami banggal hinde sakkade kasaraji banggal ɓiɓɓe adama e kañum ɗum hawaluji nokkuji damaji ka noon kanko amiri talatu e nder talatu ɗum anne le cercle keña ba ndardi mbiyatna laamukoɓe hayba sanne gol ɗum tangol hoore ɗiɗo dabariji ɗi ondada gouvernement o wattande hakkille ɗum keɓa torraji fay ɓoyali ɓe kanko madi ko kanuti wonko hanni gérata mayga keɗa fay sango Oumar Bagalo
anniya mo laamu o ɓami o so ni ɓe tabiki ɗum yo ɗum hunde lobbere noon saabi de wattu joni o ɗeɗo damaji aɗa bonna ha waluji amin ɗi sanne wakkatiji anniyaji ɗi ɓamete ka laamu o taɓata ko ɗum ɓe ƴoto yallahno ɓe kani tabirade ɗiɗo anniyaji soɓe golli oɗo golle min beltoto sanne miɗen kajam balli guddu yallah miɗen gurno sukaɓe ɓe inniraɓe muɗen kedde ɗeɗo damaje ko foti sukaɓe sappo gondi le oɗo nokku ana kasindini e kosam saabi de inniraɓe muɗen ɗali adduna ngala fu mo muyna ɗiɗo kasaraji gotta laamu o hani fabirade rewɓele ɓe golliji ɗi kani gollude yallah no ɓeyde keɓe muɗum en barmu ɓeydo ana kaja sawrede
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗe dusi semaine hannde ene yowi dow kabaru ben julniru holtan wiide ben yo finatawa mo yarata fe hakkeji tomote en saabi tellaji ne ɓiyanno kuteɗi wata dow men calɗi kañe hakkillaji yimɓele yogaɓe ndenno holtan wiide imadraji famminugol tawre foof ene jogti waɗede le nokkuji kewɗi leydi ndi yala ne ɓeydo faamu keɗon go Adama Amadou heɓanine dow festango Aly Cissé Oumar Bagalo
lewi kanko madame kuyate gundo sisogo secrétaire général kafo ngolɗo lugagol e do adaduji kolitale hitande 2018 tuugi do muɗum woni hen arande fuuni yoɗon fina tawa noon wakkatiji ɗum haɓɓi dow talkaku ko ɓuuri hewde jamare nde fuu rewana fina tawa muɗum wakkatijiɗa tan ɓe gonduɗaɓe jaati watta so gaɗa haddugol ɓiɓɓe rewɓe tawi fe andana kutteji ko tongui dow hen le cercle diré anale saha leydi amen ndi ɓuuri fuu région Tombouctou dugol rewɓe yo hunde gatta hen to sanne Mariam Touré yo gollonono kiɗɗo gollirgal kumaniɗo wadde immadaraji fa yirwina rewɓe sukaɓe fa yetto galle diré wonko o facintintamen dow hen haddude ɓiɓɓe rewɓe yoɗon tiɗallaji mawɗi noon ko ɓuuri hewde jamare nde fuu janggay anda kutteji ko ɗum wawi
waddude
hay kolo kani anale région kulikoro haddugol rewɓe to ka yaari caggal sanne ne dow ɓettiɗi ɗum saabi immadaraji ɗi ONG ngaji kewɗi waɗi le on ɗo nokku fewde e majjum nam holitiri wiide madame Diara Fatoumata Traoré horejo gollirgal kumaniɗo yirwere rewɓe sukaɓe fayato galle kolo kani to
gadi
immadaraji hokkude jamarde hakkillaji lobbi le laamu kolo kani fuu e maggal muɗum jaaleñi beele duggu gonɗi toon ɗi min joƴƴini ko yata pelle temedere e capanɗe nayyi e joyi kanɓe haɓude ɗiɗo golleji ka fa handen ko dartete ko
heɓaheƴo
kaɗowo haddugol rewɓe gouvernement o kañe goldiɓe muɗum itti ɗum le leydi amen ndi tawede majjum fuu yoga e kalcidaɓe ɓe kañum en ka holiti wiide ɗiɗo dabareji ittaɗi ka darde muɗum mataka sanne rose dolo yo goto ele fedde nemi noddirta wil daf le leydi amen ndi saabi goɗo heeƴo wala fuu jagotoɗo haalde ɗum huminiɓe kabaru dinaji ana gondi e faabade min yoga e caɗele ɗe gaɗoɓe goɗo haaɓa fuu dokkidirta juuɗe yalla oɗo tiɗalla aɗa heɓene jogala kalcidaɓe kañum en ka fuu ana imsi sanne ko sariyawol fuu wala le leydi amen ndi le ñalawma hannde o jukko haddugol rewɓe
ɗokkatene kabaru ju hannde sakiraɓe mbitton tawa sarfotinde himeji moɗo banggal numéro amen 76 98 56 56 sikki wallu si tamani notan mbeɗo notan hakkille o kala kuditon ɗum ɗo fuuni yo 37 321 mero mero noon ka famɗi foof buuɗinogo e tawa le téléphone joomu ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin tamen e magasin kabaru sukabe no yobi dun do genaruji be do sukabe lukki hokkata janginobe mabbe sato hunde nde wiogobe hulti wiide ana hani ko buri hedu dum wema wattu ben yambe idi yambireji dum do hokkite hokkotete ko so ben wiogobe hulti wiide ana hani wobbe kay hulti dum yata fi jagal ti Allah jihi sabi dum lato honni kanko jangino o fawoto sukabe lukki yogabe do totto ben ngal do dokkal yarne be do famu on regulo won ko hebana ka da fasango min emako yo enkirojam
ndidon jenaade ndidon jenata musil en wakati ja tam boson ngaji wakati do tawan zi ngaji wakati ja tan kadle wondo kobe fi kalisi dido taguji di sukabe jangobe gonde amde wattu joni na wonde hebude sembele nokkule be fuf sukabe kali ko lati sababu so be ngada dum
dem pama jandeji di wottadi di certi di kididi sabe mu dum no mi cubuke dum ko fuf mi tota ngenaari en jidi sanne o musel o ko chaahido mo sawri mo jangna dum no hanu sato fu be dana mi yakawere tam min hakillaaji lobbi yalla min jabo imu jamani
fedde sagon toni sarab sukabe ke holitidi weltaki o do golle fi kanko Abel Touré gondo le ndi do fedde holitidi sa jewi ko sukabe ngatta ko yo sodde musinga be non kana jebudi dum fi
de nos jours
les amam de jun o dido halaaji hunko sukabe lokoy jandeji lire hakundere ma dure ona guddum sona nambaraji so awoni sukabe hukude ma kadu ngaji sikola on ko be domi bangal mudu ay sirra dun watande dun hakillo to fufu ara nanga ngenaari dibi totete lutide be fufu latto maccudo suwabe lokoy ba
musinga be jabanay ka do hala kanko no dirtet Isaka Sankari janginowo le suudu e kollo bo mako do ko kokete jenaariji di ko woyltitta no golleji mabbe di gorri
yuga no jati famude wiide no ngal do dokkal yo honi sodde notungaaji di fami horan kay wona fi no wurdi min nangan dum ele alhali gondal akunde jangowo e janginowo suni won ko hani yewtere min mila wiide har wadede le modduki
positif didon jenari jena hokke musenga burbe fu hande hokkede non kanko no dirtu Moussa Bagayogo goto gollo soude école commune jobo do bumako do holitir wite ce
sont les anciens jangino be ngadata genari holitinde sukabe lekoy hokkibe ko buri hedun musel en totote be genari be na handi hen jati fay tiagal imuji di jimi notungaji di mande nambra fu fola hen bangal genari sabi jangino be on boyra do woni jande mabbe tan be kin sabi ga en sato lochul min notorto
anda do kabaru jande mo no deta morike dembele wi ko lati sababu so musse ngad an jaba nangude di don jenaariji e be tampi nyaloma handen o sanne wobbe do anda no sariya jande urri
le premier grand facteur
mo do ciadele de yoko jangdobe hewbe be naka famu do hono janginde bangal ingu adamaku e kinyo dum birki di dobo o alhaliji di ngoda fi di do wotuji di den sukabe lekube na nanga yurmede jangina o mabbe be jalube do gulirta tata berre tadene de ko gondal mabbe ngal na yobi dum do tatugol hunde de no gondal jande waw jasi wetaade latare guddo
o do andan do kabaru jande o holli tiwi nangude ndido jenaari ana way waddudo kutteji kewdi dum woni hirdirde sukabe wobbe sara mudi en gala bawdi don ba yoppude l'école fi
les enseignantes
de no jangnobe so worbe se robe ko buri hewde ngattana hakilo sanne sukabe le kuttobe ngenaari sato fuf so ele jogola de classe ngaji so ele tutugol notu ngaji tabi ido ngenaari dunno hono ni dadon diral gaddobe be keban adinede bangal jangina o dina be gaddata fa hunde woni be talka en be do metete sane e waw jati latade sababu be ngota jande sabbi baaw fe nyimminde heddibe be
fedde sagon toni sarabe sukabe leledi medindi holli tiwidi imadraji kani wadede nyaloma handen o sukabe ngadobe dido golliji jukke musse ngabe do fa jaba nangude dido jenaariji